yande joni witere min ta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalli e moɗo habaruji men hannde en kalan do filla ñalande ittande nder duniyaru do filla ko darto ndiyam nonni paanen tawade kono jangguinoɓe heyɓe kayndu keeɓi lambaji golle muɗum en fawarjo yewtere men pinno no dara filla ko naati hakkude luumojo goto kañum e himɓe sottoɓe haakoji to e nder luumo Darussalam galluñe men hooreɓe commune ɗiɗa ɓoo ɓe natti haala ka faɓe moƴƴina ka ɗum woni yewtere men pendino kono jam woni e moɗon sumane amadou jangganta habaruji ɗiɗo e fulfulde yerno mbirnomi on ni hannde nde yo ñalande no enda ittanade ndiyam ele kerole duniyaru fuu ndenne ne ka ko hoƴa dow mum woni wiya no wawi filede e nder laddeji kañum e jaaye meɗen ɗum wonno koro ko joga e ko hitande hikka do inde ndiyam nane wadde ko fawarde jondu konda ni ɗum wonno fakko ɗum wawi waddande ono haala kaɗa wawi waddande leydi Niger ɗum wonno ko mbiteɗo Ousmane Dambadji haalani fawarde jondu hono bandimi rokiyato Abdourahmane kanko Ousmane Dambadji du kanko woni horejo hono fedde himɓe hokkoɓe habaruji filla ndiyam e laddeji
ndiyam no wuddu yaadi yeeso leydi noon nder laawol majjune nimɓe kaani haalanede no watta ko ndiyam jarteɗam hakkille e mun fuudu nimɓe keɓa paama ko ɗum rimata ley wakkati battitol baakaji hoore haala hikka ka miɗen mbiya on ko nimɓe goni gaɗa nder cakantaraaje ɗen waɗi bayle ley jaaye e laddeji woɗi du no haani nimɓe keɓana ɗum mosola ley jaaye ɗen heɓa ɗum warta to ɗum wonno ndenne hande ñalade noonde ɓiɓɓe leydi Niger ɓe mbawi famde bawɗe ko gomnati wonno watta far laawol ndiyam jarteɗam e du golleji ɗi hokkoɓe habaru e jinganoɓe ɓiɓɓe leydi goni no ballira gomnati nder laawol majjum ɗum waɗi ko hoore haala ka no woɗani leydi men aryadu mu'en yeeso kengan min ƴuwi batu hawride paari min kawri milliyaruji nogay e tati feccere mum fu wattata kana ley laawol ndiyam
non wontiri ñalande wonde du kanni ittanade laddeji e jaaye kandu haala kana haala ladde e galluje meɗen ɗum wonno koro ko joga hitande hikka dow filla oɗo batu ittande ɗo inde duniyaru ndu fo leydi Niger ɗo eɗen andi himɓe kañum e battito mbakaji no godi baasiji ko no waɗa e laddeji ɗi e jaaye ɗen endan no torre du sanne ɗum waddi ko mbiyeteɗo Yakuba Chaibou goto e docteur ɓe kawjiɓe filla nde renugol laddeji e jaaye o haalani bandimi ni e dow mbiyeteɗo fandaray letto sumana e dow noyi woni no fawarde jontu kondan leydi Niger wawi heɓude nafakka majjum ɗume woni jaati ladde sukkunde
dès que vous avez des arbres des arbustes
bato mare fuu tawrande e leɗɗe mawɗe pamare ladde ni wiite eɗen godi laddejum amma nanda iri ladde ko jiiton côte d'ivoire mane brésil laddeji ɗin ko wonno torraɗo no heewi tuni allah fuu leɗɗe ɗe no coppe no canne eno kuɓɓire kisaki gaɗaki nder duuɓi junayi ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kin holli ko ladde nde min godi nde no famɗani muraduji himɓe misali heƴatanimɓe ndenne nimɓe no kaani mbayla alamaji mu'en kamwoni leɗɗe aawe ɗe kinne e nimɓe tokkito du e denol majje imɓen kaani powtina leɗɗe ɗen e gollidol gaz ngam barke ko tawa e lekki no heewi sanne nokku fuu to leɗɗe ɗuuɗi ndaroɗi ɗon a matan hendu fewndu ndenne powtirde nokkure nden no weli
nonni fawre joni hono assé ƴaɓɓiɗo wonno ko député ɓe to ene suudi sawara maɓɓe noddi ministre kawjiɗo fille jandeji pamari mbiteɗo Dawda Malla Marté nonni fane du e nder majjum waddi ko kanko Dawda Mamadou Marté o endan o haalani himɓe wiide ke gaɗi hono jangguinoɓe yarama nder leydi Niger nokkuje fuu kano wonɓe kokki ɓen ɗaade altinere wittino sappo e jeenayi lewru ndu endata e jomum hooti nokkure to wiya ya jangguino to enda toye woni to ɗum tawa yalla ministére nde naati e laawol majjum achana hima kawni docteur kawjiɗo fille ko darto gollo ministére nde nani ko haalni Oumar Hamma
laawol adaangol ngol ni haana adeede ngam noon laabi kawjiiɗi filla golle leydi bi'iri ngol hana du laawol kesol ngol laawol ngol ni wi'aana caliiɗo yahde to yaara janngina fuu no haani gollal mum jaɓe jannginooɓe liigotooɓe ɓen kay golle mu'en darnaama jon en lamba gollal ɓen du jobdiiji mu'en ni min darnata waa ɗum ƴewtino ɗum ndaara no waɗi ni du ministre o waɗi neɗɗo fuu duumo yahay no fiirete sawru laawol ngol laabi ɗiɗi kan en ni tokka ɓe jahay ɓen deɗɗereeji jobdi en burtake ɓe tawta inɗe maɓɓe nden gaɗa mum ɗum winde ɗum holla ɓe ko golle maɓɓe darnaama jooni ni filla maɓɓe no tawa nder junngo ministre kawjiiɗo filla gollooɓe leydi ɓe fuu ni ɓe ɓura hemre nder reedu leydi fuu
nomontiri keñaton agadés du jiidal waɗi e dow filla ko darto darjinde hono fawarde jondu konɗa ni sigila gaɗaɗo e dow ko yarto janguirreji laati du no wawi tokkitade duroɓe eggoɓe yaade ɗum du konɗa ni gam batte heɓa cuka mabɓe heɓa janga tawaɓe du konɗa ni hono eley fedde wiyetede sds sahel kañum won ko waddi ballaga muɗum madan inchirwak mariam kañum woni docteur kawjiɗo ɗiɗaɓo kawjiɗo filla ko darto jandeji pamarto e dagades nani ko o fillani bandimi tato e dam Moussa Mamma.
On a constaté que les écoles
min tekake min gi'i ko lokkoliji to sukaɓe duroɓe garta janga ɗuɗal en fuu no ɗon no omba ɗuɗal sukaɓe ɓen du fuu gala no keɓa timmina jandeji mumen degom to jooɗe ñaama e to jooɗe janga ni goni gala degom du janguinoɓe ɓen ni goni gala no jooɗo to janguinoɓe ɓen jooɗaki du sukaɓe ɓen garta sey ɓe tokka saroɓe mabɓe ɓe dilla wala du to ɗum tefira ɓe rewɓe janguinoɓe ɓen du no tiɗani ɗum en gara jooɗo kuufa ɓulle ɗi kamɓe tan goto wala ɗuɗal janguinoɓe ɓen fuu du no rewɓe miɗen ƴewtinade no waɗe ko himɓe garta jooɗo takkol ɓulli ɗi heɓa rewɓe janguinoɓe hiɗuɓe gara janguina ɓen keɓa no gari jooɗori janguina rafi huɗo koodu no limte nder kulle gonɗe no haɗa sukaɓe ɓe gara jooɗo ngam to huɗo wala saroɓe ɓe mbawa jooɗi acci sukaɓe en gara janga ndenne hana du wi'e nder leydi meɗen ko gam kulle ɗe tan sukaɓe duroɓe ɓe gala no
janga
yerno mbirno mi woni ko watto keme tato e capanɗe joyi e goho janguinoɓe heyɓe kay mona ko heɓana lambaji gollal mumen lambaji janguinol muɗum en ɗum du konɗan ni wonana e dow aadiji koƴƴaɗe dow filla majjum nani ko fawarde joni du mbiyeteɗo Attaher Sabra laatiɗo kawo secrétaire arande ɗiɗaɓo emo syndicat janguinoɓe liggotoɓe leydi Niger ko haalani Alassane Kouzi Mohamadou
ces gens là attendent leur matricule
ɓeɓen ɗo manana lamba golle mo illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati hande janguinoɓe keme tato e capanɗe joyo e go'o keɓi lamba ko golle gaɗa muɗum miɗen godi janguinoɓe woduɓe talkuru janguinol ley collége keme nayo e capanɗe jeetato e joyo heɓuɓe lamba golle mum do ko yaawi bakka ɗum ɗon wala hen miɗen godi bandiraɓe amin capanɗe jeetato e nayo hanuɓe heɓa lamba golle oɗon andi komiɗen godi bandiraɓe amin waɗuɓe duuɓi jeɗɗi yaade sappo ley janguinol nder wakkati moɓe kani heɓde lamba golle on duuɓi mabɓe ɓuuri lasoy ɗiɗi e joyyi ɓen do duuɓi mum bittake gomnanti du jamri e noon e wiide kono limanɓe hokkaɓe lamba golle miɗen godi rewɓe janguinoɓe ɗiɗo wittiɓe duuɓi lasoji ɗiɗi e joyyi heɓuɓe lamba golle
syndicat janguinoɓe ɓe université gallu ñeme kay du konɗa ni acciti hono murtere muɗum e nde illu altinere ƴaɓɓinde murtere laati du konɗa walano kero koɓe koƴuno sinasinex kam woni ko inde syndicat o wiyete koɓe kunciɗi du konɗa ni hono dow filla ko darto mouraduji ko wanno hakkude mabɓe jangoɓeɓen enɗa docteur Mahamman Kabir o secrétaire général mo sinex ñeme ɗo enɗa o haalni bandima Habibou Garba koƴum woni koro imminol ngol e koɗum won koɓe keɓɓe gaɗi
la plupart de nos points de revendication on trouvé un début
der ko min ƴami waɗe ɗuɗal en fuu fuɗɗama heɓanede mosola dow filla kaso odu ko min ƴami ni woni ɗum haɗaɓe waɗude koɓe gonɗiɓe gaɗa himɓe ɗum ɗum du ardiɗo janguirde on waɗi o holli nokkuje ɗe janggoɓe ɓen tan mbawi natude nokkure indirani senude du tawaka nder nokkuje ɗe misali to ñaame to fukki e janggoɓe ɓen e desirɗe ar janguirde nden fuu senu o hawji ɗum senu odu tawa kana dow hawji hoore mum janggoɓe ɓe du andana ɗum waɗi iɓe gaɗa himɓe koɓe gatta ɗum fuu gamɓe mila gendarmaɓe policiɓe mbawa naati nokkuje ɗe tawidu ɗum hana illa joni no hani ɓe andana ɗum gam jango koɓe gaɗi fuu ɓe mbawa uyder nokkuje ɗe
himɓe dille wamɓe laatiɓe jehino leyɗe kay won ko riwa to ene Algérie gartiɗo ene agadés ɓe jottake agadés koɓe jotti agadés konɗa mobilaji ko watto noga ene kamwon ko hoƴoyɓe waddiɓe koɓe gaddade konɗa ɓe jippinama nokku jipporde himɓe dille wamɓe enɗa nani ko fawarde jondu konɗa ni hono bandima Anice Karim hono naati haala ka fa famina en dow habaru o to en agadés ɓe gonana himɓe keme jeego e capanɗe joyo e jeɗɗo keme jeego e capanɗe nayo e jeego ɓe fu ɓiɓɓe leydi Niger no enɗa jeeyaɓe ɗuɗa mumen fuu région mo zender sappo e go'o heddiɓe du jeeya kanani Nigéria Sénégal Mali kañum e Guinée Bissau ɓen woni himɓe riwaɓe Algérie eɓe ñalaɗeɗen enɗa kano wonɓe mbi jahagal mabɓe waɗiri no woɗiri
illa Algérie warde ɗo Niger sa ɗornon fuu no min keɓay ɗum hakkilake are amin du debbo yaade gorko amin suka yaade mawɗum wala mo goɗɗum heɓi
matsala ko kaɗan
wakkati moɓe jottino hono nokkure ittan nder wuuro agadés dow jaɓɓitagol mabɓe ɗon enɗen tawama kulle ɗe enɗen fuu no hawri yerno Yusufu Boubacar laatiɓe kay en woni jaɓɓitittoɓe himɓe riwaɓe leyɗe yaasin haaliri
No
wodi toɓe ñamnete, toɓe kokkete ɓe baala, no wodi walliroɓe min har are, no wodi fa hande yewtinamɓe cellal ɓalli maɓɓe ñawta fukkina hakkilloji maɓɓe, ngam woɓɓe maɓɓe wala fuu no gardata ɗo to amin. Pelle OIM Médecins Sans Frontières en ni goni no
ballirae.
Kamɓe himɓe riwwaɓe Algérie ɓenne ɓe gaɗi noddagal yaade gouvernement leydi Niger ngam batte walla ɓe keɓanam yettore wuroji maɓɓe ɓe gaddu konnan golleji laatiɗi mbawɗi nafudeɓe tawi ɓe dillata gadem. Hara fila ko narto hawrindere dental leydi Afrique waɗi tena Kigali keñande endan leydi kewɗi deki jungo dow ɗerol hono tabintinde. Hara fila ko darto hono mbatta ko watte yaade e lumako wiyete ɗum zélic ɗum ndu kondani dartuna leydi capanɗe nayyi enayyi jeyaɗe leydi Afrique ɗo endan kañum wonko deki jungo dow ɗereɗi endan caggal ni ɗum waɗanoma to en Addis Abeba ilo hitan ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegoo e tati, Abuja Nigéria ɗo waɗi hitan ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e go'o, Durban leydi Afrique du Sud duuɓinaɗi ɗe ɗiɗi Kigali komi wari naati nonno won ko ɗum yaar ɗum wonna faka majjum nanno kabaru o worti. Yeruno AFP haaliri leydi Afrique capanɗe nayyi e nayyi kay won ko deki jungo dow ɗerol keñande endan noga e goo lewru mars duuɓinaji ɗiɗi e sappo e jeetato ete Kigali gallude lamor leydi Rwanda e dow filla ko darto luumorgal leyɗen enen. Ɗum wonno ko kawjiɗo golleji dental leydi Afrique mbiteɗo Moussa Faki haali wakkati mo hawrinde timmuno. Leydi Nigéria latindi kay nata e leyɗe ɓurɗe fu sembe ele leydi Afrique kañum kay naatayi e ley dekol jungo dow ɗereji ɗi endan, saabu hoorejo leydi ndi Mohamed Bouhari wii kañum wawa warde ele hawrinde enda ngam batte no yiɗi himɓe muɗum muñene fa ƴeewdira wooɗa dow filla majjum. Kaw jiɗo filla ko darto luumako e ley dental leyɗe Afrique ɓe mbiyete Albert Mouchanga o wii ni hono leyɗe goɗɗe no woodi laatiɗe ka en du wonko heddi e ley kullantareje ɗen endan. Ka noon woni o wi hawrinde wonde waɗo an to wiyete Mauritanie lewru juillet waroo ndu endan koriɗɗe ɗo heɓa ka en du deka jungo dow ɗereji ɗin. Seni tawama harka doñako ittama hakkunde leyɗe endan luumako ɓeyde sembe ɗo ha duuɓinaɗi ɗe nogay ɗiɗi fa yotto e dow hembere capanɗe jeego.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Poɗagu ko waɗi hakkude luumojo goto to ennal e luumo Dar Salaam gallu ñame hakkude muɗum e rewɓe sottoɓe haakoji. Ɗum waddi ko faware jondu konnan ni horeɓe komin ɗiɗaɓo ka en woni laatiɓe hawjiɗi luumo ngo enɗan naati e haala ka ndenene kadu ɓe pussi bitigui neɗɗo on endan. Ɗum waddi ko fande bandimi Moutari Mouhamadou yeyi to enen fa famno ɗum wontiri yewtere min pendi ɗon.
En réalité c'est un litige qui oppose un monsieur.
Habdo dow nokkuje noon tawango caka rewɓe connoɓe windi bundugom e gorko tawaɗo nder luumugo. Habdo goni ɓooyi caka maɓɓe illa wakkati beddolgol wona no waɗi ngo tawa caka maɓɓe. Rewɓe ɓen tawa no kuufi lawolgol, kanko du omo tawa gaɗa maɓɓe. Wakkati nokkure de sendanu nokkuje jeegom kani o tawde halmétre carréji sappo e jeetati. Min gaɗi jooɗa haale caka ardiɓe luumo gon, ardiɗo sarusi kawjiɗo filla luuɓe ñame e usier gon. Waɗi kile jeegom ko miɗen kawra miɗen jeeha du nder luumo gon ngam ƴewtinade no waɗi ko mosola heɓu. Poɗo dirol du fuu to waɗu gaɗa majjum. Amma gorko o wakkati fuu min kawri min keɓi mosola gon sey o salo jaɓude mosola keɓaɗo on. O wi'i kanko wala ko ɓuytete nder nokkure to o woni ɗo hande. Métre carréji laso ɗiɗi e jeetati nder mum du o tawa. Tawi du métre carréji sappo e jeetati woni ko makko. Min gaɗanimo kaseta fa min comi o salake. Fa min mbi'i ko jonka tendere makko den min gatta ɗo fe. Miɗen kalana himɓe du ko min tawi illa wakkati o nangi nokkure de warde handen wala itte hitane worre nde o yuɓi. Hana kanko du wonno sonna nder nokkure de luwe o watti nokkure den omo jaɓa ceede makko lewru fu. Amma gam mosola heɓo sey min mbi'imo to o jogo nokkure de amma métre carré fuu o yeɓana ɗum ujunere. Minen min ƴewanno waɗe ko rewɓe ɓe keɓani to jooɗo conna. Ɗum du o wi'i kan jaɓay. Ndenne noy min gaɗatamo. De gonga min tetay hakke makko. Lawol ni min tokki. Rewɓe ɓeydu no giɗi to jooɗo keɓa goɗɗum. Ɗum du ɗum hakke maɓɓe. Gam sembe ni o tefi hullude
ɓe. Qu'on a dit leur arracher de force.
O wonno madame Kayla Halimatou latiɗo kañum woni hono gollono e ndemmo mairie ɗiɗaɓo mo gallu ñame yewtere makko e Moutari Mouhamadou Dow mum woni ko habaru yimɓe fulfultiɗi. Assalamu aleykum mbalento jam wali.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio Kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio Kalangu yaadu leydi Niger.